usemini bebante namhlanje insuku lwesihlanu mhla ka 24 May 2024 solubaleka kakhulu namhlanje ikakhulaza mangabe sibheka icontinent yase Africa njengalokhu namhlanje la icontinent ibungaza usuku le Africa month osuku namhlanje kwalokho siyazi siningizima Africa sigubha ke iminyaka engamashumi amathathu enkululeko yentando yeningi ngale kwalokho siyazi ukuthi kunyaka sikuwo unyaka ka 2024 unyaka omkhulukazi eNingizimu Afrika njengalokhu sathi ke ukhetho lusemome mangibheka nje insuku zithi zibe nhlanu ezisele ngaphambi kuba nakanjani singene kulona kukhetho likazwelonke eNingizimu Afrika njengalokhu kwi-official date kumhla ka 29 namhlanje we out here la endaweni yasemshwathi local municipality ngaphansi kobuholi buka councilor M Zondi uMancinza osunamhlanje hamba ke la nawo ikakhulaza umkhandlu ngaphansi komgungundlovu ngokholo yena ukhansela umzizi uma osunamhlanje kodwa ke ukusatha ke sibe ukuthi namhlanje yini le mbizo njengoba ke kuzolethwa ke ngusemthethweni uphase 4 wamanzi siqhumana ke la no somlomo ngaphansi kumkhandlu umgungundlovu namhlanje ukhansela uNonhlanhla Gaba lasase lethuba sikubingelele somlomo
asikubingelele umsakazi sibingelele nabalaleli bonke emakhaya
kuyintokozo ukuthi ke sibe nawo namhlanje osukwini olubaluleke kangangencathi ke ngempela mangabe sikhuluma ngentuthuko iyona ke le nzoyiletha la endaweni yasemshwathi
ayibuzwa ke intuthuko kule ndawo siyibona ngamehlo omsakazi yebo sisendaweni la yenkosi uNtanzi ngicabanga ukuthi kuthiwa ise angazi noma isembulwane kodwa kuseduze kwase esikoleni esikhona sise groundini ke la ehlanzeni silethe intuthuko esisetshenzwe uMgungundlovu ku phase 4 intuthuko esilethe la namsakazi intuthuko esiyenze ngo 283 million okuyintuthuko enkulu kakhulu abantu bakule ndawo bayakwazi ukuthola amanzi ba more than 2500 houses abantu abaconnectedile nje kusho ukuthi amakhaya akwazi ukubenefita kule project maningi kakhulu abantu ke laba abahlala endaweni yasemakhaya kodwa ngokusebenza kahulumeni wentando yeningi siyawubona lo mphakathi ukuthi usunawo amanzi acocekile abazokwazi ukuthi bawasebenzise bangaguli ngoba amanzi alethwa ahloliwe azobe futhi emaintainwa ngendlela eyiyona yona okusijabulisa kakhulu ukuthi sekunesikhathi eside abantu labe waswela amanzi as much as sibona ukuthi zikhona ezinye idingo ngqangi ekufanele babe nazo kodwa esikubona thina kwi-basic okugesi siyakubona ukuthi zikhona iy'gqobo zikagesi kanti le ndawo ikude kakhulu namadolobha ngoba ma uza la usuka eMaritzburg kufanele udlule e-Dalton udlule emshwathi udlule emshwathi udlule e-Dalton udlule efonliza uzosithela la emaqaqasini kodwa abantu bakhona sebeyakwazi ukuthi baphile njengabantu abasemadolobheni okuzobalekelela kakhulu ke nabo ukuthi bakwazi ukuqhubeka nezidingo ngqangi zabo bayakwazi ukuthi bakhe imizi abayifisayo ngoba amanzi akhona seduzane bayakwazi futhi ukuthi bazenzele amathuba emisebenzi ahlukahlukene ngicabanga nawe umsakazo ubonile ukuthi kunezivande la sithe ake sizeke kubona labantu sibone nenkosi kodwa asigcinile lapho sesifikile sakhuleka lapha enkosini futhi inkosi nezinduna zayo bayijabulela kakhulu le ntuthuko esiletheli isisibikelileke nokunye futhi ekubonayo ukuthi kufanele ukuthi abantu basizakale ngakho uyazi ke umsakazi ukuthi umnyango wamakhosi nomnyango wakalocal government uunder ungqongqoshe oyedwa usesibikelileke futhi ngohlelo esilisebenzisayo le DDM usesibikelile inkosi ukuthi kukhona fanele sakhe idip ukuthiwa idip la kule ndawo lifile sizokudlulisa lokho kubaba usupha ungqongqoshe wa-agriculture kuthiwa futhi kunemindeni unkosi asesibikele ngayo imindeni ewu-4 ayibonayo yena njengenkosi yesizwe ukuthi iswele amakhaya futhi bayavumelana nokhansela sebekhulumile kwi-war room bakhulumise kodwa sesizokudlulisa nathi njenge-district ngokohlelo lwa-OSS nohlelo lwe-DDM ukuze kwazi ukuthi basheshisele labantu ngoba as much as i-project ikhona ekufanele yakhe izindlu ayi kodwa kufanele le mindeni ilinde ukuthi kuze kuqale i-project yezindlu ingakaqalelwe izindlu so izinto esesiyibonile sizokwazi ukuthi siyilethe la kodwa kukhona okunye futhi esisazokubona sikwazi ukukhendova emphakathini wakule ndawo esizobona kukhona izinto esibaphathele zona kodwa noma ziyincaneke
lesimbeke before we need to go elasomlomo ngifuna ukudouble check nanokuthi iqinise ukuthi ingqalasizinda noma lilethile nje kanje but ke zeze zibe khona igigaba la uthole ukuthi khona umphakathi awaneme ngezinto ezithile okwenza ukuthi lasimpe ugcina usulimazayo nale ngala sizini niswe nilethile and niswe ngicathi ngempela kuswe kunikhandlela ukuthi nizini gcina nilethile la ungathini nje kakhulazi in terms of i-security yayo.
Eh singawucela kakhulu umphakathi njengoba sesizoyi handover ngoba njengoba si handover akuseyona ke eyomgungundlovu sekweyomphakathi into uthuke suka siyenza suka siyenzela bona abantu ukuthi bazigadele bona abantu abaye bahlupheke emsakazi ilabo abakhakamuva ngoba njengoba sisho ukuthi abantu balabanamanzi banamanzi a connected emakhaya laba bazokwakhakamuva ke bazobe sebakha bona bese bedonse emapipini lawa makhulu bengazange ukuzobika emgungundlovu ukuthi sesiyakha sicela ukufaka amanzi emakhaya sizocela nabo ukuthi ba ondane nomkhandlu we-district yasemgungundlovu ukuze bakwazi ukufakeleka amanzi. Kodwa siyacela futhi ukuthi bangakhi phezu kwamapayipi. Ayabonakala ngamapayipi kufakwa lezi gqobo kakhonkolo eziyelo noma ezimhlophe ezibhaliwe ukuthi UMDM bese ziba neyinamba. Siyacela ukuthi basigadele zona. Baphinde basigadele ama-reservoirs gqobo ngoba kwesinye isikhathi kuyaye ukuthi makuhlupha amanzi bese behamba abantu beyovula kuma-reservoirs. Kugcina sekuphoseka imfuyo lapha ya ngoba phela amanzi awaye kufika. Kuphoseka imfuyo kuphoseke nabantwana ngoba bagcine badlala khona. Kodwa siyacela ukuthi umphakathi kakhulu kakhulu usigcinele yonke nje into esiyenzelo uhulumeni abangayithinti noma ngakuthiwa badinwe kangakanani akungathi kodwa mabefuna okunye bese bebulala okunye. Uhulumeni ucommitted vele njengoba uhulumeni owabantu owakhethelwa abantu uzimisele ngokuthi ubalekelele abantu. Siyocela ukuthi nalokho singakakwenzi basibekezelele uhulumeni uyazazi idingo zabantu.
Samlomo ekube intokozo kakhulu ukuthi sibe nawe namhlanje. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nethubo osinikezela lona.
Ngiyabonga kakhulu msakazi, kodwa ngiyacela ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi kusekusele nje uyinsuku ezi-2 umgqibelo nesonto ngomsomluko ayaqala ama-special votes.
Okay.
Abahamba abantu bayovotela uhulumeni abamthandayo, uhulumeni ozobathuthukisa. Siyabacela kakhulu ukuthi abaphume ngobuningi babo. Umuntu ongavotile usuke ezincisha yena ilungelo lakhe lokhotha uhulumeni ozomsebenzela. Ngiyabonga.
Lungile, simdedela kanjalo ke ukhansela uNonhlanhla Gabela njengosomlomo ngaphansi komkhandlu uMgungundlovu osukune namhlanje njengalokho esila ngaphansi kwala eMshwadi local municipality ngaphansi kobuholi bukakhansela uM Zondi uMancinza osuku namhlanje nangaphansi kobuholi bendabuko osuku namhlanje. Isikhathi masinje sithi-ke imizuzu ngamashumi amabili nesithupha nesigamo lishekela dlula kwehora leshumi nambili kusemini bebadu lwesihlanu mhlaka 24 May 2024. Ushilo-ke la esephetha la nakanjani usomlomo uthi impela iy'nsuku-ke nakhona lokho ishoshele njalo esibheke lona-ke ukhetho lukazwelonke luzoba ngomhlaka 29 kuyona le nyanga kanhlaba. Khumbula-ke uhlelo esingaphansi kwalo uhlelo olulethwe kuwe ngomgungundlovu district municipality ngokubambisana no-Santam. Santam-ke ungumnikezeli wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe FSP 3416 ongumshwalense ongaphambili kanjalo-ke nezinkampani elawula izinkampani zawo namaqembu njengalokhu namhlanje sila eMshwathi local municipality ngaphansi kobuholi bukaMancinza ukhansela uM Zondi. Namhlanje hambisana-ke la nakanjani umkhandlu ngaphansi kwala eMgungundlovu district ekhona-ke ukhansela umziyo wakazuma-ke as umeya namhlanje. Njengalokhu namhlanje bazoletha-ke u-phase 4 wamanzi endaweni yala sathe le thuba sikubingelele sikwamukele meya.
Asibingelele msakazi, sibingelele nabalaleli.
Kuyintokozo ukuthi-ke esibe nawe osuku namhlanje. Engicathi-ke usuku olubaluleke kakhulukazi kwizakhamuza la eMshwathi njengalokhu lizoletha ingqalasizinto engicathi-ke kade bayilindela ngamehla bovu.
No, siyabonga kakhulu. Asisho nje ukuthi sijabule kakhulu njengobuholi basemgungundlovu kanjalo-ke nobuholi bakhona la eMshwathi bujabule kakhulu ngale nqubekela phambili eyenzekayo ey'mpilweni zabantu. Asisho nje ukuthi le project lo msebenzi esizowudlulisela emphakathini namhlanje besubiza nge-Greater Ifire Water Scheme usidle imali ewu-R280 million. Ukhava kamawadi amabili u-ward 3 kanjalo no-ward 4. La sikhona-ke namhlanje kuka-ward 4 esizweni senkosi uNtanzi. Imphakathi-ke ehlomlile yalamawadi womabili imphakathi enjengako njengabantu oMount Elias, oMbulwane, Mbiko dayi ngubo zonke lezi ndawo ngibala nje indawo ezimbalwa kulamawadi ahlomlile kuhlomule imizi ewu 2200 esifakele nje imizi amanzi emagcekeni kuwona omabili lamawadi lokhu kuyinqubekela phambili enkulu umsakazi ngoba lo mphakathi obuncike kakhulu ekutheni uyisebenzi uyitholela amanzi ingxenye yawo eyiphethweni kodwa sasesiqhamuka nohlelo lokuthi hayi sizobalethela amanzi ngeemoto lezi ama water tankers imoto eyiletha amanzi so baphuma kuleso sigaba ke sebe sesigabeni manje la bekwazi ukuthi bathole khona amanzi emagcikeni umuntu nje uphuma ekhaya abone umpompi azokwazi ukuthi akhe kuwona amanzi bayasitshena ke abanye ukuthi hayi kwasekulekelele kakhulu ukuthi kube nompompi emagcikeni ngoba sebekwazi ukuthi abanye bawafake endlini abasaphumi nasendlini mabefuna amanzi sekuwukuthi nje makuwukuthi ke bafuna ukuwasebenzisa besegcekeni kodwa into enkulu kakhulu yilolo shintsho oluhle olulethwe ezimpilweni zabantu ile mpilo engcono elethwe ezimpilweni zabantu inhlelo ke njengalezi zinhle kuwona wonke umphakathi kodwa ziletha inkululeko kakhulu kubantu besifazane okuyibona ukuthi imvamisa ukuthi maye ngekho nje amanzi emakhaya ababa nomthwalo ukuthi bawasondeze eduzane la ekufanele ukuthi atholakala khona ukuthi akwazi ukuthi asondezwe emakhaya kuhleke kulokhu kuthina kakhulu ngoba isikhatheni nje sobandlululo sasithi noma sicindezelwe sonke njengabantu abamnyama kodwa sithi abantu besifazane babhekene nokucindezelwa kathathu lokho kubizwa nge-triple oppression okunye ukucindezeleka kwabo kwakuyilokhu wobulili babo ukuthi imisebenzi eminingi yasemakhaya ivele iqondane nabo futhi lethanda ukuba nobunzima siyakholwa ukuthi umphakathi wethu kakhulukazi abesifazane lenqubekela phambili bayijabulela kakhulu sijabulela namantombazana aseyikoleni nawo ekufanele asisazi ukuthi sekufanele concentrate emsebenzini nje wesikole angabe nomthwalo wokuthi mayephume ezikoleni kufanele ukuthi athunywe ukuthi ayokha amanzi ngoba amanzi asetholakala egcekeni so umehluko ke loyo olethwa intuthuko enjengale kodwa kubaluleke kakhulu amanzi ahlanzekile ngoba kwesinye isikhathi abantu mabephuza nje eyiphethweni ingakho kwesinye isikhathi ngizongena kulelo phuza abantu mabephuza eyiphethweni uma usibuka nje isiphethu ngamehle enyama umsakazi amanzi ahlanzekile kodwa iqinise lokuthi thina njengohulumeni uma silethela abantu amanzi kufanele ukuthi abe sezingeni leli libekwe umnyango wezamanzi okusijabulisayo ke ukuthi asondeziwa amanzi kubona kodwa amanzi ayiquality amanzi ekubhekiwe ukuthi asezingeni lokuthi aphuzwe abantu so lokhu ke kusijabulisa kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sizoletha lenqa izivele intuthuko siyafisa ukuthi simbonge kakhulu inkosi uNtanzi ikakhulukazi ngoba uma ikwenziwa umsebenzi omkhulu njengalo njengoba ngisho ukuthi le project idle u 280 million inkulu le project uma kuzokwenziwa umsebenzi omkhulu kangaka iinkinga ziba khona kwi project kube khona ukungqubuzana okuthize kuwona umphakathi kube khona ukungqubuzana phakathi komphakathi nosonkontileka kanjalo siyabonga kakhulu ubuholi obunikezwe inkosi uNtanzi kuyona yonke le project okwenze ukuthi le project ikwazi ukuthi iphele ngesikhathi ebesiplanele sona ikwazi futhi ukuthi inikeze umphakathi lolu size inikeza lona into ke sifisa ukuyikhuthaza kuyona yonke imphakathi ukuthi abaholi endaweni nabaholi bendabuko siyafisa ukuthi bahlale beseduze nezinhlelo zentuthuko kodwa ke kulesi sifunda sethu sasemgungundlovu ubudlelwane buhle kakhulu namakhosi asemgungundlovu sisebenza sisebenzisana kahle kakhulu. Akukaze kwenzeke ukuthi kube khona izinhlelo zentuthuko eziphazamisekayo ngoba amakhosi engazisekeli lezo izinhlelo. So siqhakambisa nje okwenkosi uNtanzi ngoba sisendaweni yakhe, siyalazi futhi neqhaza alibambile ekutheni le project ikwazi ukuthi iyenzeke ngaphandle kwehibe. Siyafisa ke lami lokugcina ukuthi sithi kumphakathi waka ward 3 naka ward 4 la emshwathi ohlomlayo ngale msebenzi eso unikezela kubona namhlanje ukuthi sicela ukuthi niphathise kweyikhali zamantungwa lengqalazinde sinifakele yona njoba usiveza nje ukuthi imali engakanani efakwela lo msebenzi. Kufanele ukuthi ungacikeleki phansi, sinamathangi la eyigodini ezihlukahlukene, asikhuza neni kungabi khona ukudlalela kuwona lamathangi, kungabi khona ukwacekela phansi lamathangi. Sifisa futhi kungabi khona nanokucikelwa phansi kwamapayipi. Enye into esifisa ukuthi siyikhuze eyokuthi kungabi khona abantu abazofuna ukuyixhumela emapayipini ethu. Siyazi ukuthi khona abantu abafike le project isiphelile. Inkosi neyinduna zenkosi ezibabekile manje sebe khona emva kuba iproject isiphelile. Laba abafisa ukuthi bafakelwe amanzi emakhaya kufanele ukuthi babike ekhanseleni, sifake isicelo sabo kuze oplamba bethu abantu abaxhumaya amapipe babaxhumela umpompi ekhaya bangayixhumeli ngokwabo babafakele imitha lapha ekhaya kube semthethweni ukuba khona kwampompi lapha ekhaya. Ingozi yokuthi uyifakele nje eyokuthi uzolimaza ipipe kulahleka manje uthola umuntu nongekaze akwazi ukuxhuma ngendlela efanele kodwa futhi kubugebengu ngoba kufanele ukuthi sazi ngompompi nompompo ofakiwe kulowo muzi ngoba kufanele ukuthi sifake imitha. Uma kulowo muzi kuwumuzi sizothola ukuthi bayantula kuwona njengoba sesiqalile ukulenza uhlelo lokuthi sibabhalise bonke labantu, sibavulele ama-account, sibabhalise futhi nasohlwini labantu abantulayo lolo kuthiwa i-indigent register. Umphakathi omningi ohlomula kule project siyazi ukuthi umphakathi ongeke ukwazi ukuthi ukhokhele ama services, ingakho sesikhipha amathimba ethu ukuthi abafakise izicelo zokuthi bahlomule kulolu hlelo lwamanzi amahala. So asikho ke isidingo sokuthi wenze okungekho emthethweni ngoba siyasazi isimo sasalomphakathi izinga lobubha nelokungasebenzi nayo yonke leyo nto. So siyofisa ukuthi ke babambisane nabasebenzi bethu laba bazobabhalisela ukungena ohlwini labantu abantulayo ukuze bangajahwa ngokuthi kube khona izincwadi ababhalelwa zona ngokuthi kufanele ukuthi bakhokhele uma bekuloluhla labantu abantulayo. Bese sigcizelela ukuthi kodwa labo abasebenzayo ngaba abasebenza emafemini naseyinkampanini abasebenza kuhulumeni ngoba siyazi la emphakathini bakhona abasebenzayo njengokuthi nje ikhansela nalo kunomukulingxenya le project. So lizoba ne-account ilikhokhe. Makhona othisha, khona onesi, kukhona amaphoyisa, kukhona abantu abaqashiwe abasebenzayo, kubona sizobheka ukuthi bawakhokhele ama-services. Kodwa ke siyazi ukuthi umphakathi omningi umphakathi ontulayo. So yilezo yixwayiso ke nje sifisa ukuthi siyilethe. Ngale kwalokho siyajabula ukuthi na umphakathi ujabule ngale ntuthuko, nathi njengabaholi babo sijabula kakhulu ukuthi uhulumeni wentando yeningi empeleni sifuna ukuthi sisho nje ukuthi enye nje le ama-project amakhulu esijabulayo masithi sigubha iminyaka ewu-30 kukhona intando yeningi e-South Africa ukuthi akuyona intando yeningi yezeleze, akuyona iminyaka ewu-30 yokugubha inkululeko yezeleze. Inkululeko kubantu ifika ngokuthi kulethwa ama-services kanje namanye-ke amaningi akhona. Sijabulile nje masibona kulo mphakathi ukuthi kukhona izindlu ezakhiwe zikahulumeni zifakwe nama-tiles kuhle nje izinto zenzeka kahle. Kodwa futhi siyazi ukuthi kune-project eku-pipeline i-project ehlelwayo yokuthi abantu bakhelwe izindlu ezinye kulabo abasala kwiphase endala. Ukhansela uyakhuluma lokho ngalo uzokhuluma ngalokho lapha yangaphakathi ukuthi sekukuphi naleyo projects. So zonke ke lezi zinto zingxenye yezinto abantu abayibona okokuqala ngoba okokuqala msakazi nabalaleli basemgungundlovu ukuthi kwakhiwe izindlu endaweni yasemakhaya. Kulokho kwenzeke kule minyaka yamashumi amathathu edlule enkululeko. So okuyizinto abantu ekufanele ukuthi siyigubhe njengesizwe sase-South Africa, njengomphakathi wasemgungundlovu, umphakathi wasemshathi, nesizwe senkosi uNtanzi ngoba intuthuko la iyabonakala, ayixoxwa nje, yinto abantu abakwaziyo ukuthi bayibone ngamehlo. Siyafisa ukuthi sibamsane ukuya phambili ukulakha izwe lethu ukuthi libe yizwe elinenqubekela phambili. Elongabe lokugcina ngciye lokugququzela umphakathi ukuthi ngomhla ka 20 sukela ngomsomluko umhla ka 27 sekuqalile umshikashika wokuvota laba ababebhalisela ukuthi bavote emakhaya ama special vote. So cela ukuthi babalindele abakwa IC commissioner yokuvota ukuthi baze bazobavotisa emakhaya. Abanye babebhalisele ukuthi bazoye ekhungweni ngoba ilanga lokhetho ngelibashayele endaweni. So umhla ka 27 nomhla ka 28 uhlinzekelwe bona. Bese thina sonke ke nje emphakathi wasemgungundlovu fanele ukuthi siphume ngomhla ka 29 siyosebenzisa ilungelo lethu elalwelwa iminyaka. Sacindezelwa iminyaka e-382. Silifuna leli lungelo lokuthi sibe nezwi lokwakha uhulumeni wethu. So ke akungenzeki ukuthi mase likhona lelo thuba singasukumeli phezulu sonke siyokwakha uhulumeni. Sifisa ke ukuthi kube ukhetho olunokuthula, ukhetho olukunozinzo emphakathini. Asikho isidingo sokuhwebhana. Umuntu menombono wakhe unombono wakhe. Sisuka esikhatini la KwaZulu Natal nakusona lesi sifunda sethu le ekuke kwaba khona neyinqushunqushu nokulwa ngokwepolitiki kodwa sekube nozinzo isikhathi eside. Siyafisa ukuthi lolo zinzo liqhubeke abantu bakwazi ukuthi basebenzise ilungelo labo ngaphansi kwezimo zokuthula nezozinzo kulezi insuku ezibekelwe ukuvota ezizayo. Siyabonga kakhulu msakazi.
Mshelozi kube intokozo kakhulu, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho nangethuba osinikezele lona namhlanje.
Siyabonga kakhulu.
Lungile, simdedela kanjalo ke nakanjani ukhansela uMzi Zuma njengalokhu enguyena kosodolobha ngaphansi komkhandlu walapha ke eMgungundlovu namhlanje njengalokhu bezoletha ke yona inqalasizinda phase 4 wamanzi la eMshwathi local municipality ngaphansi ke kwabo ubuholi buka kanselo eMzondi nangaphansi kwekwayo kweNkosi uNtanzi osukwini la namhlanje. Khumbula lo hlelo obulethulelo ke iwona uMgungundlovu district municipality okubamsana noSantam. Santam ungumnikezeli wezinsizakalo zezimali ogunyaziwe FSP 3416 nongumshwalense ongaphili kanjalo ke nezinkampani elawula izinkampani zayo zamaqembu. Sikhathi masinje ake ngenze kanje elamke igama ngophila engiwakamgoza kanti ke umdidiyeli walona kuhlela kunguye oqondisa ngakho konke omsindo oyizwayo igama lakhe ngobantu bonke. Mina ke ake ngishintshe ke indawo angihambi kodwa ke ngishintsha ke ilocation.